manyo, banona chongo.
Moya.
Fiba ome bafishiri kiti. Kama ni solola, patina wako batiba mamusomola. Unasala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Sugar daddy wapia.
Mutikonde pema sugar daddy wapia. Mashuga daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mwati musiba ine ukuba sinimatia.
Kweze kipeze
kweze kuenda kumasanthia.
She so depressed bana broker my investor. Ngipocha yu mafuno pwezana na gangster. Kweze ma trip, ma hotel, ma fiesta. New phone, new week, machine tia ba Manchester. Sali abroad, ba mundala bali bond. Madamu bakuwa shaboom londi. Speak for yourself, noti babuna ni mapopi. Mamini life ya kumenyesa papongi. Mwaseba na bad bitch apula mimba. Ifeji ziba ndibwe magoli de diga. At least nezo kwane sano gula kuma sleeper. Jipo mayonda na pamenzo mambo fipa.
Kama ni solola, patina wako batiba mamusomola. Kuna sala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mwati musiba ine ukuba sinimatia. Kweze kuenda kumasanthia.
Mwe, palazo ponza obe apia. Apazo daddy obe alipia. Hali bloka, upia apia. Tekwa chelonda, tekwa chelonda. Upia apia, nikosha takwete msef. Kama londa, hali mwune kwa mano paline. Mulando likwete kwa kasetezi. Wala mwune eveni, wale ntesha ne wala ngomo pila. Nishishila pila, nolo kute mwepia kundila. Mwrefu na chisolo la bie. Mwati nizo la bie, galukumbwa. Ulukumbwa luvia la, lula letelela. Mwono makutelela, nandu wali temwisho tunku. Ulangu visho mselo.
Kama ni solola, patina wako batiba mamusomola. Unasala unga ni nalipila lobola. Kaka pito konsa sembeba nani nyolola. Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mutikonde pema sugar daddy wapia.
Mashuga daddy wapia.
Mutikonde pema sugar daddy wapia. Musiba ine ukuba sinimatia. Kweze kuenda kumasanthia. Banona chongo. Fweba ube bafishiri kiti. Yosam Logistics. Luitaka All Stars. Charlie Young. Standard Man, I see you. Mr. Frankie Pamongo. Selemanyo. Gavana Fitness. Papa Jasmine Boutique. My boy Twiz. Kuchi
Mbonga.
Chakwabati Mugios pa my friends. Aguida connection ya mashuka tati. Yero banzaki maya mbubao ni ramungati. Sibari serious.